It's MCT music, baby. Ayo Chino, you again?
Mana guzgize toka niko rada Mlini ya kilo na siya tinyama Ndonyo bado ni mayuto na kaba Izi rima jina guzu watataja MG zin jina ndiyo buwaku Ukilaku mavujin na kulaku Ukikatiwa kombato na mandunya Ukililinki niko rima ina didipsi Niko chupri na kwambosho ni na nichwiz Yezi manjezi tiwe ni tinge Tukizidingi kotiko ni kupinge Rampage na kuzidi kuwa dalo Hard kama ona deliver to the people Na mashanku zinyafi kunyambisha Ukikam na andarisha mkubwa gishwa Nina mbege gana tekia nililishe Magambutu ni lazima ni wafine
Sinda kusema, shangi na tema Kila kitu siudu ni warena Utalie tukika na shiwa rena Utalie tukika na shiwa Yo, sinda kusema, shangi na tema Kila kitu siudu ni warena Utalie tukika na shiwa rena Utalie tukika na shiwa Kari angisi ya kaminda kubrax Sezi kwa isa walo Shata mkuje mtu das Ni menja kuvodo mbogze wa menja kuvodo jas Wanabuya kakinuka wana inza giza packs Digi duanzi rezi kujijaza gas Na vile kindie kuna shang ni mestash Uki digi vodo bwek Tunazeng ni maguash Wanafurisha maguadu songi wakinyo kuaf Utabaki ni kiraun na kikrom Uko rima nyonyo wako mepiti waza kichuomu Na riangu meidra man nika uko som Jia gweze zabe na kupata uki uza bom Wanatupi miyaza kivar na wale tubeba ndogo Tukiwanga charmi utambua mirile Takina michari na kifa nilichambua zana beya kiwar Riambe swako hitha inengi ni shuksha Kumswipe tukimocho kanga bukla Kabla nijichape lazima kondiekcha Putmo na meze ya kina ndiecha Unabanja sana ukinyo kuchwenga Kimirista mwezibishana na kwenga Mkados mbogi zima mitarenga Mkijaribu kukana shiwarena Unabanja sana ukinyo kuchwenga Kimirista mwezibishana na kwenga Mtados mbogi zima mitarenga Mkijaribu kukana shiwarena Sinda kusema, shangi na tema Kila kitu siudu ni warena Utalie tukika na shiwarena Utalie tukika na shiwa Yo, sinda kusema, shangi na tema Kila kitu siudu ni warena Utalie tukika na shiwa rena Utalie tukika na shiwa
Geto praise mister keswagwi rogam Kuni priwe jidalo mara utat Kujina wo siku na wewe ni hudat Banja baga ni madua moko tolo Ina million kuwa kweng chaji seka mache Tukicheng kwa igrong sima king Atu zip kuwa sip tukisip NSC Naughty dread sima bingi wako kinky Frenemy na wabon kawa rena Si wazinga tugwa isi mapi Ukunje wanangamni wareng Wananja kungumi wegze kasi vyeidu futo na deluxe Wana flash chagla zetu zikijipa Magwander si ubozi warianyu Zawadhi sezi fika kwa wakadu Kuna shang na tege ya toka dansu Utaria umakidiza isradu Nikiromboza chinikopu digidoki Kwa bonje siku zao ziko shomui Limila mimi genje uliza topi MG kila kitu wanakopi Weekendi kurombos na maokli Roza ufucha zina die moping Leto fala utaparara na masoki
Utalie tukika na shiwarena Wana hate yondo kamati ya Kenya Ina kongi usiongin madoboda Reason pitu zimekala sizo famasiza tena Omoro mwagini kodha maki na tema Kujiangwete sembe samaki omena Mezo za sling chini mambati warena Na nmejipin kona kathati kwa chamber Macho drowsy kawa chinku wa bente Mangwariti kwa mbosho ni kaza 10k Koma weng mini zing nite sensei Feng akidai uba hita senge Aditicha toka gaza matu Peni. Na ama nigo na jijaza wacho cheni Na kama diva mnabanja joko meni Utaririma ndawa laza wengo jeni Ukini tusi sita bonda just another this Blood clot siwa choma kama cannabis Kana this uwane venye minda kukanga beef Bridge boy siku gani utasare uwaganis Kauna fome Nairobi bosi hama Old school bogi nita bozi bozi yana Hobi noti kuchota mangogo totiana Kwa rudis choki nikanwe goroki ndoko mana Mta mbogi uniabudu kata jiri flan Na nuchu Cheza game bubu kasirikal Na tunaleta burugu sisiri man Smadi OG guzu na militan
Sinda kusema, shangi na tema Kila kitu siudu ni warena Utalie tukika na shiwa rena Utalie tukika na shiwa Yo, sinda kusema, shangi na tema Kila kitu siudu ni warena Utalie tukika na shiwa rena Utalie tukika na shiwa
Big shout out to Vince on the beat, by the way.